Yeah. Kalimani the MC.
The MC.
In the X. Great music.
Great music.
Let's get it. Boom shakalaka, kani rhymes, I got a lot of them. Naskia marapa, wanna rap, put after providence. All depends on the sense you put up on the dollar cent. Dreams aki buddha, na mi kwenja adolescent. All this is just another game to a bro like me. All I mean, you cannot compare to the bro I be. All I see is a bunch of lames who can quote I see. Nimitoka ish, know what I mean? I'm bringing the future back. This used to be my future track, but now I'm giving this present for you to see how much my youth is past. Truth is that I've been dope tangu enzi za huba stank. Ulizia tukizi throw wanasemanga tu kame stank. Speaking of which, let's smash the nose na leta na funk. I'm breaking the beat Excalibur ni bro na pia ni fan. I'm flipping the script na lazima ni flow na my design. I'm still in the streets mbazi taki so kitajibanga. Masaza injury siweki featuring kupeleka mbili wathi watafute multivitamin. Wezani na hida di na kuja kwa industry kufanya majabu wathi wathani ni matimuni. Masaza injury siweki featuring kupeleka mbili wathi watafute multivitamin. Wezani na hida di na kuja kwa industry kufanya majabu wathi wathani ni matimuni. Mimi nazima danga kama Slobodan Milosevic ama ni Bujaman Jove ticha ma Superman. Super match kwa masupra dona kianga kamenuka unafeel kauta fia duka ujanja za maduka hugeuzo fala shtuka hujamani mwana mziki ama kazi alikosa na nasikianga pia tena kuanga karipota ndiposa ye huchora vitu kaza haripota. Is all that in order? Si hoja ati video zake wanga zimetuanga ati aneza hit lakini amelala ati akienda commercial aneza fana. Now when you say my heap, you hata wajafanya. This is all me, I don't need all your interpretation. Sounding so basic, how I should be dating Caucasian. Amazing, you always praise me. When I'm there, but behind my back you blaze me. Masaza injury, siweki featuring. Kupeleka mbili wathi watafute multivitamin. Wezani na hida di, na kuja kwa industry. Kufanya majabu wathi wathani yeni matimuni. Masaza injury, siweki featuring. Kupeleka mbili wathi watafute multivitamin. Wezani na hida di, na kuja kwa industry. Kufanya majabu wathi wathani yeni matimuni. Nikama sawa se, wanajibamba jana. Wanafaku kama sawa se, wanapigangwa na manjora mpaka panga za wazezi na letangwa shoka zinatoka mpaka sawa sewa naonelea kwa moka. Beef imenichosha mpaka peace pia nisosa. The least tuneza nichocha kunita beast imenitosha. Kimsiki mimi ni colder take it easily na pneumonia. Niki release kiki trojan na instinct ya kimoda. Oh my goodness I'm the realest on the playlist. And if I'm not there then it must have been a gayless. How can I say this? How can you debate this? From earth to your Uranus, this is greatness in your faces. Kalimani the MC, I'm on my way. Anybody wanna step up and see how I'ma play it? Cause it's time that you recognize me. How I'ma slay him, 90s, me ready wadi. Sasani, Sasani, masaza injury, siweki featuring. Kupeleka mbili wadi watafute multivitamin. Wezani na hida di, na kuja kwa industry. Kufanya majabu wadi wadhani yeni matimuni. Masaza injury, siweki featuring. Kupeleka mbili wadi watafute multivitamin. Wezani na hida di, na kuja kwa industry. Kufanya majabu wadi wadhani yeni matimuni. Masaza injury, siweki featuring. Kupeleka mbili wadi watafute multivitamin. Wezani na hida di, na kuja kwa industry. Kufanya majabu wadi wadhani yeni matimuni. Masaza injury, siweki featuring. Kupeleka mbili wadi watafute multivitamin. Wezani na hida di, na kuja kwa industry. Kufanya majabu wadi wadhani yeni matimuni.